olo e whaafafonga ili SBS Samoan sa ili nisi mautala ili sbs.com.au/Samoan.
Mua atu e to atasi le tamaititi a onga ua mali umaleisi to a whae mātu ia o lanto umanu anga ina ua lavevea i se ta avale na oso whaia le pae pui pui a i se a onga i Melbourne. Na whaalia e le puli o le a onga tūlanga lua Marcus Witcher o le Auburn South Primary School o se whaalavelave ua matua o o tia i mātua whai a onga malefana ua onga i Auburn South.
We are entirely focused as a community on the welfare of our students, staff and broader school community. I want to thank and acknowledge my wonderful staff and those parents who helped yesterday, including providing comfort to our children. Their courage and care can only be described as remarkable.
Le pulea onga o le Auburn South Primary School, Marcus Witcher. O le whaalavelave whaapea na tupu ina ua oso le taavale na aveina e se fafine, so soa i lalo le pā o le aonga malavevea i tamaiti ae o whaia se mālolonga i se vāenga le lotoa. O lo wha awo pēa sua su e ngā leo leo ili nei whaalavelave. Ua apili e le kampani e pūlea le motu o le whakari White Island i Aotearoa New Zealand. Le whaai unga a le whamasinonga na whaatunuina e le company e totongi taui e whaitau miliona tālā i a inga o tangata e toa lua sa fulmele lua na maa liliu e au fia e tangata anu u au se tali e toa sa fulmele wha i na ua pā le maunga mū ai o asia sia e tangata tāwhawhao i le lua afe se fulmele iwa. O le whinaunga apili e le pūlenga le motu, e whapea mai, ele o ila taue ngafa mamata upu i le saonga le imu o tangata e tāwhawhau i whakari White Island, o le tiu te tau avelea, a kompani e whaamao pōpō i na tāwhaonga po tour operators. Ila na whaai unga i le whamasinonga i le tausanga o tuanai, na saonoa le whamasino Judge Evangelos Thomas, ile tūlanga a whia o tangata o a inga o e na māliliu i le nei whaalavelave.
There's no way to measure the emotional harm survivors and affected families have endured and will continue to endure. Reparation in a case like this can be no more than a token recognition of that harm.
Le whamasino Judge Evangelos Thomas o le company le whakari White Island Management e pūlea e se auso o Andrew Peter ma James Buttle. Ua tatala i tua mai le whale pui pui se tasi o sui langolango a Donald Trump, ma ua le o tele ili tūleia o le campaign le sui o le Republican Party. E whamasina na tuli o le whasalanga o Steve Bannon ilona le usita ia o se tusi samania po o se sapina e mōli maua i luma o le fono whaitu la fono le Congress. O le sapina na whaatonuina i le suesuenga o le osofa inga o le mota whaitu la fono le Capitol Building i Washington i le asono Januari lua felua se fulu manatasi. Ai ina ua tatala ina nei, Steve Bannon, o loo whaawo pea o na ia tāla ia le mausi se, i le ngao ia o le manu malo o palota i le lua fe lua se fulu mai a Donald Trump, ini whainga whaala tua masoli tu la fono.
I'm finally out of being a political prisoner by the Merrick Garland, Kamala Harris, Nancy Pelosi regime. I think you can see today I am far from broken. I've been empowered by my 4 months at Danbury Federal Prison.
Steve Bannon. Ua tofia le sa avea masuita e taio Hezbollah, Naim Kassen, e avea mata e taio le faala potopotonga taluai le maliwa Hassan Nasrallah ina masina na teenei, mai se osa fainga Israelu. O Naim Kassen, o se tasio sui faabai o le Hezbollah, ina ua faabaina le faala potopotonga ile afeiva se lauvalu se fulu. Ua tali yai Israelu ile tofinga o Naim Kassen, ele umis ona taimi le tofi, ma ua amata ona whaitau se kone, ile taimi e fasio ti ai, epe ona whaailoa ele minisita o le puipuinga lo whainga malo Israelu Yoav Gallant, ilunga ole social media. Olo o malo si peale wala au ile pale mia Anthony Albanese, ile tu uino tu ua inga epe ona whaasanga iate ia ile NAC, le National Anti-Corruption Commission e suesu e ina ai. O tu ua inga nā lia e mai, ina ua iloa le fesoa o tai e Albanese, o le whātonu o Qantas i tausanga o tuana i Alan Joyce, e tālo sanga ina le suia o ona no foa i le vāenga i luma po se upgrade i ana whainga malanga i le vālele, o le teimilea o umia e Anthony Albanese le tofi minisitao whewa inga po o le minisitao transport. Ae Natali le pāle mia e le eise me se se pe whaala tua ua ia whaia ona o se masani. E whaia e sui whaipule o tu umo le pāle mene. Mana i e fesilingia, whai ngā malanga Peter Dutton le taitai o le tu wangai. Le ana tatongi uma e le tamā e tai billionaire o Gina Reinhardt. Peitai, Natali Peter Dutton.
I've been very transparent. I've declared all of that, which is why Mr Albanese knows about it. And I wasn't the transport minister picking up the phone to Alan Joyce.
Le taitai o le tuangai Peter Dutton. E iei se whaala apoto potonga fau ua whaavaina e le malotele e ngafa mamata upu i au auna ngafa apitoa. Mō tangata i le atunu u olo oi se tūlanga mativa ma le tāngo lima. Na saanoa le Minister of Social Services Amanda Rishworth o le whaala apoto potonga e whaingoina o le PLACE po le place. O le asila sila ili whawai ino polo kalame e tūlea iai iluma le tūlanga ngafatia o tūpunanga i ainga mātitiva ma le tāngo lima. Ina ia CTI lea o oina matomai e le ngata i ngā luenga le soifua mālolo ina a ia tatau maisi vāenga o le soifua ngā.
By shifting from the traditional and siloed top-down support programs to an approach where we partner and collaborate, share decision-making and goals, and continue to learn from each other to drive better targeted and coordinated investment and effort.
Le Minisitao o Onanga, po le Minisitao Social Services, Amanda Rishworth. E le o mālua lue le tūlanga le pāle mia se te tū Queensland, David Crisafulli, i le tāo fia o na suesueina o fuala au whasaina po o le pill testing. I teimi o le lolofi atu o tūpulanga i le mai ai o suenga whaaiu po o le schoolies i le Gold Coast i Nivaya suele o toe mamao. O se tasi le nei o fola folanga a le LNP, le Liberal National Party, i le campaign o palota ia na manu malo ai. Ile masina nei. Ae na saunua le peresitene o le asosia fōmai i le Australian Medical Association Queensland, Nick Yim, i le 4BC Radio, o se whaai unga e lamati a i ola o tūpulanga talavou e awa i atu i le schoolies.
As we all know, it's only just around the corner that our high school students, they are finishing the end of year and they're getting ready for their well-deserved break and celebrations. But AMA Queensland, we need to ensure that these children, they can celebrate safely. And we know that, unfortunately, during this period of their life, curiosity and sometimes drugs are involved. So, which is the reason why we are quite disappointed with the LNP to propose to cancel the pill testing.
Le peresitene o le asosia fōmai le Australian Medical Association Queensland, Nick Yim. O tātou talana.
Toi fia whaafafonga i nisi tala whaapea? Whaafafonga i le Apple Podcast, le Google Podcast, Spotify, ma po whea lawa e mawailau podcast.